లుక్కసూర సప్వే జవేగో ఆ సప్వేనై యాకి సప్వే జవేతటి గొడ్డె బలీడ యేసు నె ఫారిసన్ కోయనని ఫూకోవి ఎ దుర్తీమో గంబె గిడ్బె చేడి ఓవీబె ఒనొన్ గొని కొల్లోబె కోయ మోడున్ ఒన్ గడోబె కో హాని యేసు ఇంబి అమ్మా అల్లై అండి బెర్డె మోడున్ గం కో ఇంబె మౌనింట ఎ హర్మిని యేసు అల్ల అట్టవర ఎ దెఫ్టె అన్నబోయిన్ ngwani kodum wajinta ha tareli ha ya gado baptisma daga tarengil edum andina habaru beldum do laamu alla komo e durwa gam heba nattuki amma fu yanon dum buray hoyuki do e leire a e do tobbel goongel attawra majjini komo e yofi debbo mudum te igoddo njen wo wadata neddo te udo jofaado ma njen wo wadata alla jomirawo tagudo do e leire laamiiɗo lamlamɓe jeyɗo koo ɗume e koo moye emin toroma hokkumin faamu aayaaje maaɗa ɗe ɗe min janngata e bawɗe waɗuki ko njiɗɗa nder jooɗnde amin amin. Bandiraaɓe am, nder aayaaje ɗe en nani faarisan ko en de nani ko annabi Iisaa alayhi salam wi'i dow ceede, wiiki walaa neɗɗo baawayɗo jagganaaki Allah e ceede e calel go'o. En nani ɓerɗe maɓɓe metti, ɓe ngaɗi ka ɗurtaaki annabi Iisaa alayhi salam gam kamɓe ɓe giɗɓe ceede naa seɗɗa. Koo nde ɓe kolla yimɓe kamɓe ɓe aadili en gaɗooɓe ko haani, amma Allah joomiraawo e anndi ko saawii nder ɓerɗe maɓɓe. Bo nonno nanɗen annabi Iisaa alayhi salam wi'i nder aaya sappo e nayi yaaki sappo e jowi, wiiki nde faarisan ko en nani fuu ko o wi'i ɓe ɗurtiimo gam ɓe giɗɓe ceede, o wi'iɓe onon goni kolloɓe koye moɗon on gaɗoɓe ko haani yeeso yimɓe, amma Allah e anndi ɓerɗe moɗon gam ko yimɓe mawninta e harmini yeeso Allah. Bandiraaɓe am, hande en giya woɓɓe no jogori diina eɓe kolla koye maɓɓe kamɓe ɓe aadili en gaɗoɓe ko haani, amma ɓerɗe maɓɓe e heewi suuno ceede eɓe gaɗa fii kalluɗum. To yeeso yimɓe ɓe aadili en haa ma yimɓe e kokkaɓe mangu eɓe mbiya Allah reene, Allah sabbinane maalam, amma ɓerɗe maɓɓe e heewi suuno ceede e fii kalluɗum. Allah joomiraawo tan anndi ko woni nder ɓerɗe maɓɓe. En nani faarisan ko en ɗo, koo nde yimɓe e mawninaɓe, yimɓe e ngiiraɓe daraja e teddungal gam kamɓe ngoni ardiiɓe diina yahudan ko en e jaamanu annabi Iisaa alayhi salam, amma Allah joomiraawo e anndi ɓerɗe maɓɓe. Eɓe keewi mawnitaare e kaajal, eɓe keewi hiya goonga, ɓerɗe maɓɓe e heewi suuno ceede. Gam non en nani annabi Iisaa alayhi salam wi'i ko yimɓe ngiyata e mawnina ɗum fii karminii ɗum to yeeso Allah. Gam Allah joomiraawo ɓernde ɓii aadama raarata naa kolte neɗɗo, naa ko neɗɗo wi'ata e honnduko, ammaa ko saawii nder ɓernde, kanjum woni ko Allah joomiraawo raarata. Gam ɗon bandiraaɓe am, to en ngartu bo faarisan ko en jogiiɓe diina tan amma kulol Allah wala, sey kaajal e halleende. Bandiraaɓe am, ɗum waɗoto ngarten yimɓe diskuɓe, ɗum waɗoto ngarten moodiɓɓe mawɓe, yimɓe e mawnina en, amma to kulol Allah wala nder ɓerɗe meɗen, en ngartay fii karminii ɗum yeeso Allah joomiraawo. Gam en nani annabi Iisaa alayhi salam wi'iɓe onon goni kolloɓe koye moɗon on gaɗoɓe ko haani yeeso yimɓe, amma Allah e anndi ɓerɗe moɗon gam ko yimɓe mawninta e harmini yeeso Allah. Aya sappo e jeweego'o, annabi Iisaa alayhi salam wi'i attawra e defte annabo'en ngoni ko ɗum waajinta haa tarel yaha ya gaɗo baptisma, daga tarel ngel e ɗum andina habaru belɗum dow laamu Allah koo moye e durwa gam heɓa nattuki. Bandiraaɓe am hettindittooɓe, daga nyalnde nde Allah joomiraawo jippini attawra e laawol annabi Muusa e defte annabo'en horiiɓe haa warki jaamanu annabi Yahaya gaɗo baptisma ɓii Jakariya, e ɗum waajina habaru belɗum dow laamu Allah koo aljanna, haa warki carel annabi Iisaa alayhi salam nde Allah joomiraawo jippini linjiila ɗum janngeten ɗum, e ɗum waajina habaru belɗum waato habaru kisndam ɓii aadama daga hakke e kiita Allah garayka nyalnde darngal yimbe dudbe nduruwa gam be keba natuki wuro Allah ko aljanna e lawol holaki ko waduki imanu e annabi Isa alayhi salam kisno mo Allah jomirawo liloyi amma kayto hande wobbe ngedda ko Allah jomirawo jippinoyi nder attawre e jabura e depte annabo en e linjila dum annabi Isa alayhi salam dum jangeten dum hande wobbe ngedda ko Allah jomirawo jippinoyi e be biya ay attawre e depte annabo en e linjila wonnama be ganyi waduki imanu bo farisan ko en e modibbe attawre e jamanu annabi Isa alayhi salam nganyiri jabuki gonga Allah dum annabi Yahya gado baptisma wajini e dum annabi Isa alayhi salam wajini nomma ha hande e jamanu meden e wodi ganyobe gonga Allah wiki ay ka wonnama amma bandirawo am an hettinditodo to ander iri ben don yimbe biyaybe attawra e jabura e defte annabo en e linjila wonnama nan ko annabi Isa alayhi salam wiido nder aya sappo e jowediri annabi Isa alayhi salam wi amma fu enun dum buray hoyuki dow e leyre an e dow tobbel gongel attawra majjini annabi Isa alayhi salam e tabbitinana en do dum buray hoyuki dow e leyre an e dow walde Allah wonni dum buray hoyuki dow e leyre an e dow walde Allah majjini gam non bandirawo am an hettinditodo bi o deftere Allah wonnama ta wanyay gonga Allah wanyu amma ta hokku hujja wiki walde Allah ko linjila wonnama gam daw e leyre ay amma walde Allah re'ata ha abada wala bo bi adama bawaydo wannuki walde Allah gam wala bawaydo wayluki ko Allah jomirawo tagi bandirawo am an hettinditodo am bi o linjila wonnama ko walde Allah wonnama ha mi yamma yamol ngol bi adama waway wayluki ko Allah jomirawo wadi misalu a waway haduki nange wurtaki a waway haduki jamma e nyaloma waduki toto a wawata waduki dum no wadata bi a waway wayluki ko Allah jomirawo wi gam non bandirabe am annabi Isa alayhi salam itabbitinana en do dow e leyre ay amma ko Allah jomirawo wi riata ha abada gam non fu ganyo gonga Allah jomirawo halkai ha abada amma jabudo gonga Allah tabititto ha abada gam non bandirawo am ander ganyobe linjila dum Allah jomirawo jippini wiki dum wonnama walde Allah don daga jamanu annabo en ha hande wala ko waila wala bo bi adama bawaydo waila ko Allah jomirawo wadi gam non bandirawo am jabu gonga Allah gam kisa ta tokku majjere kalka gam bo nonno Allah jomirawo tabitido wala fuddode wala reirde nomma walde mako nde tabitinde nde reata ha abada nde wonnataake ha abada gam non sey jaba gonga Allah jaba linjila dum nanta dum gam kisa keba nattuki wuro Allah ko aljanna gam kisa kita Allah gare ka nyalde darangal nder hite jahannama ta wartu mo shiya iman bo farisan ko en bebe jamanu annabi Isa alayhi salam ganyobe gonga Allah amma jabu gonga Allah kananta ka gam kisa keba nattuki lamu Allah ko aljanna bunonno annabi Isa alayhi salam wi ndira ya jerindo amma fu enun dum buray hoyuki dow e leyre an e dow tobbel gongel attawra majjini attawra e defte annabo en ngoni ko dum wajinta ha tareli ya haya gado baptisma daga tarengel e dum andina habaru beldum dow lamu Allah ko moye e durwa gam heba nattuki bandirabe am ndume wani maana ko annabi Isa alayhi salam wi do wiki ko moye e durwa gam heba nattuki wuro Allah ko aljanna maana durwiki do woni bo nonno be biyata ay bible ko linjila wonnama ay dum dum waddi shakka der berde yimbe ta yidi jabuki gonga Allah bo seto a durwidi e dum der bernde maada taw gam ta yidi jabuki ko waduki imanu e gonga Allah yimbe bawa e tabboma wiki ay dum linjila ko bible wonnama gam non ko woni tender dum fewre ay wiki non tabbake ma gam non ta yidi jabuki gonga Allah sai to adurwidi e iri halaka der bernde mada gam non bandirawo am duru der bernde mada ngada imanu e ko Allah jomirawo jippini e lawol annabo en mudum jaba gonga gonka der attawra e jabura e depte annabo en e linjila dum annabi isa alayhi salam dum jangeten dum gam keba nattuki wuro Allah ko aljanna e mido Allah jomirawo hokkuma famu dum der bernde mada jaba gonga mako amin aya sappo e jowe tati annabi isa alayhi salam heñitiri e wiki ko moye yofi debbo mudum te'i goddo njenwo wadata neddo tewdo jofaado ma njenwo wadata bandiraabe am do e tabbitinane in Allah jomirawo daga arande o tagi annabi adamu e hawwa'u debbo e gorko o taganaayi annabi adamu rawbe dido debbo go tan o taganimo non bo e tabbitina shiri Allah jomirawo daga arande gorko te adebbo go don maato na mayde wala ko hendata be gam Allah jomirawo wi yida warki tegal o yida dum samsam ko sedda gam non annabi isa alayhi salam wi fujo fudo debbo mudum tay goddo jenu ko zina wadata non maate udo jofaado debbo ko gorko jenu ko zina wadata Allah jomirawo hokka en famudum amin.